Kid Records.
Hola, dime nunca, wapi mchawi konka? Tu, producer nani?
Dala Diusa.
Emituni chakalabochi, emituni chakalabochi. Govinda, Govinda. Emituni chakalabochi, emituni chakalabochi. Hey Govinda, Govinda. Emituni chakalabochi, emituni chakalabochi. Hey Govinda, Govinda. Emituni chakalabochi, emituni chakalabochi. Hey Govinda, Govinda.
Kwenye mabanda video nakimbia kusoma tunajazana kuwatazama Nabo kutani salumenda govinda sandeo Shei baba mama jekina lozi wanavozama Mala dame malasta, mala wapo mapacha Mala kuna komando na kipensi kwenye kichaka Saibogi macho ya paka, yani sedogi kanakadata Mazombi mafampaya wanakunyonya wanakungata Na mziki wa wavete,
Superman
Yani weka tuweke na warudi kinyume nyume Miteke ya blusi wana mjomba sisao Anapiga mgusi analia kama
Emituni chakalabochi, emituni chakalabochi Govinda, Govinda Emituni chakalabochi, emituni chakalabochi Hey Govinda, Govinda Emituni chakalabochi, emituni chakalabochi Hey Govinda, Govinda Emituni chakalabochi, emituni chakalabochi Hey Govinda, Govinda
Yeti hii donieni, ya kicheni
Utata
Taichi, chenzeni, drankeni Babu igwe masharubu, anasulubu na ashikiki Sharuka ni bubu, usijaribu uo mtiti Sunulisheti, ajedi vigiani Sinsi ya loki, sensi ya kani Watoto saba onye bati, wanapigia nyi ajeni Seba bakati, Steven singa 007
Anodi baba jeni,
solo, no full and green
Dudi kofu, chokinolisi, ukiwa mixi, adi tomorrow
Mr. Bini, Johnny Liva, wanazibweka kino manoma
Ata uwe na oma, unacheka mpaka unakona
Emituni chakalabochi, emituni chakalabochi Govinda, Govinda Emituni chakalabochi, emituni chakalabochi Hey Govinda, Govinda Emituni chakalabochi, emituni chakalabochi Hey Govinda, Govinda Emituni chakalabochi, emituni chakalabochi Hey Govinda, Govinda
Aya, osta si juma na musama Omesoma hii Bawa kwako, utajua kama utazika, utasafirisha
Dala Diusa
Aya, basi kuna watu utasikia, unasema nimemsahau mzee Ashanti
Mituni, 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 mituni,
mituni. Obuzi tu.